VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ዊጣታ ቀበንገ ጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፎለካ ጀል ቀበንገ ሳሳዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለም ድግደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀብ ከነን ፈጎፍት ዮ ሰገንታ ከኝ ሆርዶፍተን አገፈቶን ከኝ ተሞልተን ጉያን ሐራ ወጣበጂ ድግደሚ አፍርበረኩ መለማፍ ቁር ሰገል ከሱሜ ስቱን ከሰን ሐራ አንቱጁቤ ሆራት
ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ምልቁ ፍቱ ያለኒ ሐራጄ ፈማኒሩ መታወዱ አራተ ተምጅርቱ አንጃለነ ገመዳት
አጀቻ ጥሙረ ቱርበን ከና ወገናናኖ አማራ ፈጀጃ ሁምነ ወራና ኢትዮጵያ ረትራውተ መላልጅሱና አንኑ ለብየት ያዳዳ ፈልታሌ ሰደርካ አዱኛራ እብሳውን ከነማን ኡዱድ አቦደዴ ስና አጀቻ ጥሙ ከነላልጅሴ ፓርቲ ሙርሚቱ ብራ ያደዲያተስ ገረቦዳ ዲያታ ውጣተከዲያት ቆጲን ስፖርት ያባደበሬቲ አንገጡ ምሮሳ ገንታ ከኛትን ወርዶፋጀና አመጉቱ ማውዱፍ ጃለን
ቡልቺ ሰናኖ አማራ ከሰት ሰንበተ ደርቤ ያሊ ፎንቀልቸሞቱ ማገጌ ፈሜ ሆገነን ጀደሙን ካንሸከመን ጀነራል አሳምኖ ጽጌ ሚልቁ ፍቱ ያለኒ ሐራጄ ፈመኒ ጅሩ ገባሳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ባህር ዳር ራ ከጀዱት ጀነራል አሳምኖን ሐር ዊጣተ ጀቹዳ ሁምኖቲ ነገኛ ጀላሚ ሊቁፍቱ ያለን ያጀፈመን ገመካኒን አንጋዋን ሀሌላ ገገፈመን መዳኒ ቱረን አባለንጋ ቡልቺሰና ኖ አማራ ኦቦ ምግባሩ ከበደ ሐር ዱዋን ቦቆቹሳኒ ሰባይ ማሞቱማ ኢትዮጵያ ገባሰኒሩ ሰንበተ ደርቤ ዳቶኒ ወልገይ ገገፈማ ቱሬት ቶልሴኑዳን ፕሬዚዳንቲ ቡልቺሰና ኖ አማራ ዶክተር አምባቾ መኮንኒፍ ጎርሲቶተ ገመሰ ፕሬዚዳንት ቻኬሳ ቶኩ አጄሰን ሰባይ ማሞቱማ ከጀዱት ትጋፈተማ ዋጅረ ነገኛና ኖ ሰና ከቱረን ጀነራል አሳምኖ ያሊፎን ቆልቸሞቱማ ከነገገ ሰንጀቹ አንዱበቱ ጉያሰና ሰዓቲ ሀንገቶ ኮቦ ደሞ ሆገና ሁምኖቲ ወራና ከብየቲ ጀነራል ሰአረ መኮንን ፍንፍኔ ከሰ መነሳኒ ከሰ ቱጅረኒ ዋርዲያ ኦፊነጄፈመን አንጋዋ ናከጀደንት ሀሌላ በከለመት ገገፈሚኩን ሂደተቀባ ጀነራል ተወራና ኢትዮጵያ ፍንፍኔ ከሰቲ ያጀፈመን ጀነራል ሰአረ መኮንኒፍ ጀነራል ገዛኢ አበራ ገልመ በርኩሜት ስርን ያደኑ ገገፈሚን ገገገፈመይ ፊቦዳ አዋላፍ ትግራይት ከገሰመን ተኡምቤ ካሜራ ገመካኒን አሞ ኢታራ ፕሬዝዳንቲ ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አጀቻን ኩን ዋምብየ ዲጉ ፎጀተን ጀቹዳን ከሌሰ ጋዜጣ ሶታፍ ይብሰከናን ሙሉጌታ አጽባሃ መቀሌ ራከነር ሶራዴስ
አኪታናን ፕሬዝዳንቲ ናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካሌ ጋዜጣ ሶታት ተመቲ ቡልቺን ሲናኖ ሳኒ እጀቻተን ጀበሰ ፈልማ አክ ዶክተር ደብረጽዮን ጀደቲ ቡልቾን ተነፍጡኒ ሞቱማ ሁምናን ፍደቹ ሞቱማ ሁምናን ፍደቹፍ መላቹ ወርታና ቶልቼ አክጀጭ ሳቲ ወርፍላኖ ድርጎም ፍላኖ ድርጎም ፊ ኢትለ ባሁን ደንዴ ኖካናሞ ድርጎም ሁምን ቀባቹን ደንዴን ቱንናሞ ዋናኖ አማራ ቆፈት ድርፌ መቴጀድ ኢትግት ታናን ኩነን ቢቱን ዋምብየ ዲጉ ፍጀተኔጀድ ወርቀ በመለን ሴራን አክጋፈተም ጋፈት ጀነራል ሳይሬፊ ጀነራል ስወሊን ጅሩ ነማ ኢሳን ኤጉት ጄሴ ጀሬ ለማኒዩ ፍሉም ተኮት ልቡደብ አክወሪ ገባሳን ቪኦኤ መቀሌ ዱብስ ጀደቲ እጄቻ ተና ወልደባ ኢያዲክ ኬስ ጅሩ ዱፌን እጄቻ ነከናቱንኒ ጀባቹ ፈደንዴቲ ጀድ አኮዱ ወርገነቲ ጀነራሉ ለማኒዩ ጉያ ለንገደ ፍጣንተና ጀነራል ሳይሬፊ ጀነራል ጋዚሌ ኤጊ በርኩሜ ኬሴ ትሬፊ ሳናሊ ላላኒ ጅባታን እንዱበቲ አዋላፍ መቀሌ ቲንደብረን
ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አጀጀ ኢራን ረው ጉራሃራ ካውመለተ ሰኒጅራን ኩኒስ ዲነግዴ ኢራን ረቲ ኢባጎቹዳን አመለሞቱ ማኢራን አገር ሲሳጅሩ ጂጂሩ አከተይብ ሰሜራ ቢዮቲ ለመንግዱቲ ወራናን ወልዱረዳ በናን ኡመሙ መለሶ ዳንጀ ዱበከ ጅሩቲ ዋይኑ ጉራሃራ ኩኒ ሞዳጋሜ ኩኒስ ኢራን ጠያረ ነመለይ ካን አሜሪካ ቶርበንደር በርኩቴ ኩፍሱሴ ወሊ ወልቀበታ ኢራንን ዋን ጋፈኑ ቶኮ ጀዱ ትራምፕ ሜሻኑ ኩሌራ ኦሚሹፊ ሾሮርካ ቅንዴሱ ዳቡ ቀብዲ ትራምፕ ትዊተር ይረተከበሬ ሰኒት ጥጉሪ ሃራን ኢራን ረካሙፍ ጅሩ ሃንገማከተ የኒብስኔ ኢኑማዩ ዘይተቦባ ከራነጋ adda adda darbu keessa Ameerikaa gatii baafteetti bu'aa garuu kan argate Chaayinaa, Jaapaaniif biyyoota biraatii jechuun komatan. Ministiriin haaja alaa Ameerikaa Maayik Poompeoo gurri haaraan Iraan irra kaa'amuun kun guddaadha jedhaniiru. Dilbata kaleessaa Waashintan keessa imaltoonni ka'an. Imalli isaanii kunis gara Saawud Arabiyaa achiis tokkummaa Arabota Emiraatotaatti yoo ta'u, bulchiinsi Tiraamp michooma uumuun tokkummaan Iraan dura dhaabbachuuf yaalii godhuuf ta'uun beekameera. Kaampaaniin mi'a Apple hedduminaan dhiyeessan beekamoonni fi Chaayinaa keessatti maddeeffatan kan akka Taayiwaan oomisha isaanii 100 keessaa harka 15 hanga 30 ta'u Chaayinaa keessaa erguu iddoo biraatti oomishuu akka danda'aniif Apple gaafatee jira. Kunis taarifa Chaayinaan Ameerikaa irra keesse dabalaa dhufuusaa fi jala miliquuf akka ta'e ibsameera. Oomisha iddoo biraarraa erguun kun kan jalqabame ta'uus jedhu xiinxaltoonni. Kun bu'aa kaampaaniin Apple argatu daangessee Chaayinaa keessatti hojii dhabiinsi akka hammaatu godha. Waggaa darbe kaampaanii kabiroon Chaayinaa keessatti oomisha teknoolojii gaggeessaa turaniin biyya itti oomishan jijjiiruu kan jalqaban yoo ta'u, akkaataa hojii kun biyyoota addunyaa irratti diinagdee guddaa qabaachuun beekaman Ameerikaaf Chaayinaan duula waraanaa gama diinagdeen gaggeessan akkatti fufan godha jedhu. Raadiyoo fi televiziyoonni Afgaanistaan garee loote seentota islaamummaa irratti beeksisa mootummaan gaggeessu akka dhaabaniif Taalibaan yeroo 71 kennee jira. Taalibaan wixataa irraa ibsa baaseen gareeleen miidiyaa kanneen olola oofamu dhaabuu didan akka qiyyaafata waraanaatti ilaalamu jedheera. Beeksisi dhiyaatu lammiiwwan Afgaanistaan sochii Taalibaan shakkisiisaa ta'e mara aangawootatti akka beeksisan gaafata. Gareen mirga dhala namaaf falmu kan naannoo sana sodaa loote seentonni oofaa jiran kana balaaleffachuudhaan kana gochuu jechuun mirga dhala namaa fi bilisummaa cabsuudha jedha. Mootummaan Afgaanistaan nageenya hojjetoota miidiyaa fi dhaabbatoota miidiyaa eegsisuuf hatattamaan tarkaanfii akka fudhatuufis gaafateera. Taalibaan ammaan dura Afgaanistaan keessatti gareelee sabaa himaa irratti haleellaa gaggeessuunsaa yaadatama. Addunyaa irratti biyya gaazexeessonni hedduun keessatti du'an Afgaanistaan ta'uun beekameera. Handaara galaana Kaamboodiyaa magaalaa tokko keessatti gamoon ijaaramaa jiru diigamee yoo xiqqaate hojjetoonni 26 du'uu fi kanneen 24 ta'an madaa'anii jiru. Baraarsitoonni caccabaa gamoo keessaa namoota lubbuun hafan barbaachaa jiru. Sanbata darbee gamoo darbii 7 qabu lammaffaa keessa ciisaa kan turan hojjetoonni yeroo balaan kun dhaqqabetti achi keessa turan kanneen lubbuun hafan akka jedhanitti hojjetoota 50 hanga 60 kanneen ta'an gamooma sana keessa jiraatu oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata darbe waxabajjii 22 bara 2019 waajjira pirezidaantii naannoo Amaaraa irratti haleellaa raawwatameen pirezidaantii naannoo sanaa Dr. Ambaachoo Mokonnin gorsaan pirezidaantichaa Obbo Izaz Waasee yoo ajjeefaman hoogganaan humnoota waraanaa Itiyoophiyaa Jeneraal Saare Mokonnin immoo Finfinneetti kan argamu mana jireenyaa isaanii keessatti waardiyyaa ofiin wareegamuun ni yaadatama. Abbaan alangaa naannoo Amaaraa Obbo Mugbaaru Kabbada immoo balaan madaa'u irra ga'een wal'aansa argataa erga turanii booda har lubbuun isaanii darbuun gabaasameera. Waaltaaleen sadarkaa addunyaas haleellaa kana ilaalchisuun ibsa kennanii jiru. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa irratti aggaamameef ajjeecha aangawoota mootummaa kana ilaalchisee muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed raayyaa waraana biyya isaaniif ergaa dabarsaniiru.
የመከላከያ ሰራዊታችን ፌደራል ፖሊስ በዚህ ወሳኝ ጊዜ ባንዲራውን እናገሩን አስቀድሞ
ራያን ኢትሰብያ ከኛፍ ፖሊሲን ፌደራላ የሮሙርቴሳ ከነቲ ቢያሳፍ አላባሳ ዱርሱዳን ነሞተሰኝን አዳኑ ቆደኔ ቢየቲ ጉዶ ከነብትምሱ ያለን ያደሳኒ ሃማወሊን ሐሌላ ሳኒ ከነፍራይት ሱፍ ኢትዮጵያ ከብያት ከንትፉፍሲ ሱመሌ ሐሌላ ኑረትራውተመን ሞጎሌን ሳብዌ booda takkanjen gootum maasarra debe akamirkanesu waamicha ko dabarsuun barbaada
ministrin ittisabiyya obbo lamma magarsa gamasanin erga dabarsanin akkas jedan
kabbada kana ustor kanal nagar gin katababere katadamamete kabinim bana agerenna agerin kayye
qormata cima keessatti kufneerra garu yo wali galle yoo wal dhaggeeffannee hundarra caalaa biyyaaf biyya qofa yoo ilaalle rakkoo kana gara carraatti jijjiiruu dandeenya. Kun qormaata kana dura argine hin caalu. Waanuma nu mudataa tureef garuu murannoof obsaan qormaatawwan keessa dabarre hedduutu turan. Ammas taanaan qormaanni nu mudateera. Qormaata immoo dura dhaabachuu hojjechuuf wal ta'uudhaan keessa darbuun akka danda'amu shakkiin hin jiru.
Gumiin abboota amantii Itoophiyaas ajjeecha miseensota hoogganna naannoo Amaaraaf hoogganaa humnoota waraanaa Jeneraal Saare Makonnaniif kan dhiyeenya soorata ba'an Meejor Jeneraal Gaazii Abarraa irratti raawwatame balaaleffataniiru.
Maabiraachin tafaqamuu haayinasii xifaatii eeggisinnaa shikkaanii tagbaar kaayimaanoota.
Biyya keenya keessatti kan raawwatame gochi badisaaf gara jabinaa hojii amantii dhaalaaf namummaatti alaa ta'uu isaarrayyuu akka biyyaatti sabatiinsa akka dhabamuuf nageenya akka dhabamu godha. Kanaaf gochaa kana cimsinee balaaleffanna.
Pirezidaantonni naannolee Itoophiyaa adda addaa ajjeechaadhuma aangawoota mootummaa irratti raawwatame kana balaaleffachuudhaan ibsa kennanii jiran. Akkuma kanaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas haleellaa naannoo Amaaraa irratti raawwatame kana haleellaa uummata Oromoo mootummaa Oromiyaaf mootummaa federaalaa irratti raawwatame goone ilaallaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa obbo Miliyoon Maatiyoos ajjeechaa raawwatame kana mootummaan naannoof uummati naannoo sanaa kabalaaleffatu ta'uu ibsaniiru. Ajjeecha hoogganoota kanaan gadda guddaanatti dhagaame kan jedhan pirezidaantichi uummata Itoophiyaaf naannoo Amaaraa akkasumas maatiiwwaniif firoottan namoonni duraa wareegamaniif jajjabina hawwanii yeroo kana keessa darbuu ka dandeenyu deeggarsa walii ta'uuf waliigalteedhaani jedhaniiru. Itti aanaa pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayilis gama isaaniin ajjechaawwan Baahir Daariif Finfinnee keessatti raawwatame kana balaaleffatanii haala naannoo Amaaraa keessatti uumame aangoo mootummaa humnaan qabachuuf yaalii ta'eedha jedhanii kunis haleellaa naannoo Amaaraa qofaarratti raawwate utuu hin taane biyyattii bittimsuuf gocha raawwatame qaamni kana raawwates filannoodhaan aangoo qabachuuf dandeettii kan hin qabaanne jechuudhaan uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina kan hawwan ta'uu kaleessa galgala ibsa kennaniin beeksisaniiru. Kan Finfinnee keessa jiru embasiin Ameerikaas haleellaan sanbata darbe Baahir Daariif Finfinnee keessatti raawwatame kan nama gaddisiisuuf rifaasisu ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Haleellaan namoota ajjeefaman irratti raawwatame haleellaa biyyattiif waaltaalee biyyattii irratti akka raawwatametti lakkaa'amaa jedha ibsichi. Itoophiyaan geggeessaa akka jirtu jijjiirama siyaasaaf dinagdee keessatti deeggarsa isheen barbaaddu maraan Yuunaayitid Isteetsi cina dhaabbachuuf qopheedha jechuudhaan embasichi ibsa kaleessa baaseen beeksiseera. Ajjeechaa ajajaa humna waraanaa Itoophiyaaf hoogganna naannoo Amaaraa irratti raawwatame kan barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareys balaaleffataniiru jechuudhaan dubbiimaan isaanii beeksisaniiru. Dubbiimaan kun akka jedhanitti muummichi barreessaan xumura torban kanaa balaa Itoophiyaa keessatti raawwatame hedduu isaanii yaaddesse. Qaamoliin Itoophiyaa keessa jiran martinuu hookkarri akka hin kaane akkasumas tarkaanfii nageenyaaf sabatiinsa biyyattii jeequ kamirraayyuu akka of qusatan waamicha dabarsaniiru. Muummichi ministeeraaf mootummaan Itoophiyaa kanneen yakka kana dalagan murtiitti akka dhiyaataniif cicha isaan agarsiisan galateeffatanii tokkummaan mootummootaas mootummaa Itoophiyaa deeggaruuf cicha kan qabu ta'uu muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareys beeksisaniiru jechuudhaan dubbii himaan isaanii ibsaniiru. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 asnu biraan waaree booda 1:44 ta'era. Wallee kanaan gara sagantaaf itti ce'en. Hirpa Ganfure Wallisaf Galateifan Qopi Sporti Odu Sporti Foldergumi Kubamilla Africa af kana dunya rat qopi qindaif gara soratan sindabas
Baratto legal chumisa naga addunyan gamum gaman dorgommi kubba milatif arka walqabti Tabwanja kubba milan addena dunya Faransa ittijirani bi saddeti toltaw fufiya wujira Afrikaaniya ke sagalt Copa America wal dorgommi kubba mila RD South America ti isille Brazil ittijirani Brazil Peru wal tmarte shanif duwan mote wana digarsift Afrika alle ni jolle klabot kubba mila dunya ke selle qabdu walti ammatetti dirre masri toliyate tini walsigi sujirt akkana wal dorgomu jirt dunya tabwan ja kubba mila Afrika tabi jolle na Afrika klabi bi yalati du fan kesi jiran karda walin marro kudan tabatani goli kudani jaggal guya sadin duratti jalqabani biya diddami afurit walir marseetin tabachu jir ardbi jaat tabata tab guya den gaddatin morocco namibia to kofduwan senegal tunisia to kofduwan algeria nel manarambe kenya jechu lamafduwan mot senegal tunisia wal tmartetin lamafduwan qarifte bir dabarte iftania chanto algeria wal tbuti Senegal tab guya den gadda ratti gruba isi klabi italiana inter milan kees tabatun dufatte keita baldetechu daqiqa diddami saddeti ratti goli kees usef daqiqa jata mafreso ratta mo crepen diatati tokkiti dabalef lamataati sunuman dumatabin wiyo senegal akwaldan kubba mila dunya fifa njedetti dandeti kubba milati in afrika durjirt adunya keessa diddami lammeso tanzania ni sine walt tanzania ni sine kantol cittunene gan soddomi sagalet indubat dorgommi tanatte debit Algeria alle nel manarambe gare kubba mila kenya yechu lama hat galchite tenisi duwa galchit gurbanisi Manchester City kes tapatuf bagadi bonjeti adabbi argate tin daqiqa soddomi afreso ratti galchef Riyad Mahrez demo daqiqa afurtami sadeso ratti tokkada balef Algerian ganna diddami sagalet indubat dorgommi tanatte dabart dorgommi tanada bart kenya namo gan kudani shanit indubatte ittedebit Gurban Kenya English Premier League kes tabatu klebi Tottenham tabatu Victor Wanyama boqonna nduba takkadan sa tabate tatulle goli galchuf indandin Kubba Milan addena dunya tije Faransa tijirani bi saddeti tolta fufiya ujira England tabakale ratti Cameroon sadif duwan motamantana United States fi Spain tolin tabachu ujira egijal qabani daqiqa 90 secondis diddami lamar jirani United States goli lamar gattetini Senegal jannamiti Spain ammo goli tokko argate fi daqiqa 7 dabalani fi torban kan kesa to anta olmanigan kam Cameroon itti oyu debini jollen Cameroon mowamuqof hamiti amalaf adab tabale sporti kesa tinagar sinye tabayu marisan kesa isumat isani kesa yau fedani jira waldan federation kubba mila dunya amalisani kana qorachu jira amalikun in africa yufu fakkenin taw jechun dubatan walmati oyu debisani tabekun dumachu tijira mbi saddete toltafu fi au jira norway dabarte england dabarte france dabarte germany dabarte worri waltafu wal egechu tijira Copa America ndurgomme walda kubba mila South America ti ganna ardi South America ti ganna lamlamanto tabatani Brazil ittijirani biya ollota ti walin tabata tabi honeni afurtami jahesso ndurgomme tana Chile barkum lamakudani shaniti fkudani jamotetti championatai ammallettum jirani gannisun isit champion ta yejechu marrolama mote tabaguyan engaddatin brazil peru afuri shanif duwan argentina an qatar lamaf duwan colombia an paraguay tokof duwan mote arda japanif ecuador chile fi uruguay tabata walmatu yubiya walmir maranitin tabachu jirana kumre fu jenna manta united state fi spain tabachu jira daqiqa 99 sekendi afurtami saddeti jirani agamma united state lama spain ammo tokone tijerti taratonum sora la khaytna gambul
kun radio sagale america saganta fan romoti ajjecha sambata darbe hogana nanno amara hogana humna warana ethiopia ratrawo tamilal chisudan hoganan kongresi federalawa oromo dr marara gudina yada qaban akkanof kennan bilbilandu bifnejira namoto asufsis
Professor Mararad engadda kuma bektani bulchisana anno amara ke satti yalin fonqolche motumma gege same ogana bulchisana anno sana dabale angawni motumma guguddon ajjefamani jiru yali fonqolche motumma gege fame kana akkamittilala damni kessan
eganuti chaasibiya kana ga karajjira ma kabatera jechajira jijirama kana gubbaatti garuu warri jijjiiramni kuni fagaatee deemuun irranjiru warri jedhan jiru warri immoo jijjiiramni kuni gara nuti barbaannetti deemaan jiru saba keenyas akka nuti barbaannetti hammachaan jiru warri jedhan immoo jiru kanan ilaalo gaayi warri baahir baaris haa ta'u iddoo tokko tokko warri yaalii godhe jijjiiramni kuni karaa nuti barbaanne deemaan jiru warra jedhan fakkaatu naan ilaalu jechuu kooti ala. Dubbiinsa agaa gaabbiinsa bakkeenyaa karaa nuti eegne dubbiin aangoos dubbii wanti baay'een deebi'aan jiru jedhanii dubbiin dubbatamaa ture keessa hoo yaadatte ta'e dhiyoo kana keessa magaala Gassee walga'ii guddaatu ture muummichi ministeeraa dhaqee achi gubbaatti olaantummaa sabni tokkoo ka'ee olaantummaan kan biraammoo nutti dhufaa jira. Jedhanii bal'aan dubbatamaa ture gaabbiin ka'aa ture egaannaa sana ilaaltu. Naannoo sadii naannoo Amaaraa jennu kanatti jijjiiramni kun akkasaan baay'een isaanii akkasaan hin barbaannetti deemaa jiranii walitti amanan fakkaata achii waan burqinatti fakkaata naan ilaalu.
Amma walitti bu'iinsi kun kan inni uumame naannoo tokko keessatti isumaayyuu paartii tokko keessatti fakkaata maaliifi fonqolcha mootummaa kan hoogganan jedhamee shakkamu hoogganaa nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa jeneraal Asaminoo Tsiggeedha jedhamee yaadamaa jiru kanneen ajjeefaman keessa tokkommoo pireezidaantii naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin kun achuma gidduutti kan inni ta'e tokkoffaa fonqolchi mootummaa yeroo baay'ee bulchiisa naannoo keessatti ta'uunsaa waan baratamaa miti lammata immoo yaada akkamiitu wal gidduu jiraateeti wanni akkasii kun ta'uu kan danda'e.
Egaayi dhuguma akkuma biyyatti ani Zanzibarii fi Tanzaaniyaa naannoo. Sadarkaa lammaffaa jiru tokko ambootti kanan nagahee zaanzibaariin warrachiisuun otoo Tanzaaniyaa mootummaa walakkaan turre ishuma wantii sana naannoo isaaniitti waan akkasii yaalanii fokkolchiisa mootummaa yaalanii waan jiru jabanan reeree wayii dhaga'an ture kanaasitti egaayin kun naannoodha garuu innaalaallo gaayi dubbichi irree etaamaa yoshuumiin finfinneetti hodduwaan innaalaaltu waa tokko tokko innaalaaltu. Wanti isaa waan naannoo gubbaatti dhaabbatu duwwaanatti hin fakkaatu gaa asiis hiddi jira ta'a hiddi inni achi himaa attamitti deemaa inni asii attamitti yoo deemuudhaaf yaadee ture inni achi jalaa fashaluufnaan inni asii hamma barbaadame deemuu dhiisimuu wanti deebine baay'eedhaa jechuu koote gara fuulduraatti kan warri tikaa biyya kanaa deebisuun irra jiru jechuu koote kanas ta'u sana. Achi duwwaa miti jechuu kooti asittis wanti kuni finfinneetti warri du'an sunis karaa raayyaa ittisa biyyaa nama olaantummaa qabuudhaa tokkofaa kan muummicha ministeeraa taanes raayyaa biyya kanaa chochoosaa ture chochoosaa jiruudha. Ijaa kanaa achi gubbaatti naannoo sana dubbaatti waan xiyyeeffate natti fakkaatu jechuu koota asis ga'uu hin danda'a attamitti ga'uu barbaade achi ka'eessa ga'uu barbaade. Inni jedhamu kuni wanti baay'een hin deebine ganaa hin deeba jennee xiyyaanna malee jechuu kooti.
Sinamma hoogganaa paartii siyaasaati Piroofeesar Mararaa akka paartiitti addaa dimokiraatawaa Amaaraa keessatti wal dhibdeen akka kanaa mul'ataa ta'e toora hoogganaa nageenyaa biyyattiif toora pireezidaantii biyyattii jedhame kan akkas qoqqoodame mu mul'atu waan duraan beekamu jira gama keessaniin maal argitu turtan?
Egaa ayyiba walii galtee qabuu hin qabaniin beekan malee naa anumtis gaa yeroo tokko yuunivarsiitii Gondar naawaamee achi dhaqeen ture. Akka carraa namichi amma du'e Dr. Ambaachoo suni innaa sana wal pireezidantiin taane bakka bu'aa paartilee ofii ta'ee kan dhufee sadha. Jijjiiramni kun akkamitti deemaa maal deemaa isa jiru waan tokko tokko. Naannoo Amaaraa jedhamu kana keessa akka sabaattis akka paartileettis itti gammachuu dhabuun waan tokko tokko wanti mul'atu jira jechuu kooti. Nuti bilisa miti nuti adaawwitu kan barbaannetti nu bulchaa ture keenya eegamaan jiru warri jedhanii mannaa sanafaa abbiin warri jedhan tokko ijaaramanii afaan guuttatanii bal'isanii innaa isaan dubbatan nagaan ture. Egaachi keessas akkuma beektu namichi jeneraalii kunis nama barbaayyee hidhamee bahedha. Duras egaa mootummaan biyya kanaa mirga saba keenyaa eegaa hin jiru nuti ergamaa taanee jira isa jedhuudhaan innaa sana yaala jedhamee nama barbaayyee hidhamee nama hiikamedha. Yaada durii sana qabateetu deemaa jiramu yaada haaraa qabateetu ka'emu jijjiirama kana gubbaatti bufannaa qabaa jechuudha karaa kanas ta'u karaa sanas haa ta'u. Ture ergamaa turre ammas ergamaa irra jirraa isas nuunnee waan jiran qabaachuu hin danda'u jechuu kooti. Wanti baay'een goodaatti hin baane garuu paartiin suni maani naannoo sana waliruunsa warri tikaa warri naannoo sana bulchan waliruunsaanii kana gubbaatti wal qooduunsaanii durillee akka ta'utti beekamoo baate ifatti baheeraa jechuu kooti. Walirraniitu hojjechaa turan immoo wajjuma hojjechaa turanii kanatu nuun galle malee. Waan tokko tokko saba biraa gubbaatti dhiibbaa deemsuun amma Oromoo wajjinis karaa Shawaa Kaabaa kanaa rakkoon uumameera karaa Kamisee rakkoon uumameera wanti tokko tokko uumaa mul'ataa jira jechuu kooti. Warri cimaantis amma yeroo baay'ee waajjira keenya dhufanii humni naannoo Amaaraa nu gubbaatti bobba'ee namni nu iyyuu hin jiru namni miidiyaan illee nu dabarsu hin jiru jedhanii yeroo lamaa sadii waajjiruma keenya iyyuu dhufanii. Doktora Biyyitti nu dabarsa ukkaamamnee dhumaa jirra yeroo lamaa sadii ol dhufaniiru jechuu kooti.
Doktor Mararaa kun walumaa galatti siyaasa biyyattii irrattis haa ta'u mootummaa federaalaa irrattis haa ta'u mootummaa naannoo irrattis haa ta'u dhiibbaa akkamii qabaata haalli uumame kun?
Dhiibbaan innum takka amma jiru kanattuu dhiibbaa guddaadha. Maanni gaabbii isaan kaasanii uuma xiqqaatu waan akkasii yaalemoo. Beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aanii akkamitti waan kana laala warri yaalan sunii rukutamuu isaanii itti gammadeetu moo garaan dhukkubaa jiramoo isaan wajjin jirumoo warra mo'ee wajjin jirumoo wanti baay'een wanti hin deemne jira si galee yaada saba bal'aa fudhatee ka'e moo yaaduma nama muraasaa fi aangoo barbaachuudhaan ka'e moo maaliif namichi kun ka'e isa jedhu kana oolee buleetu. Kana caala waan fooyyee qabu argachuu dandeenya. Nama muraasa qabatee aangoo barbaachisaatu waan biraan isaa ta'u waan akkasii yoo fudhatee jiraate desperate movie fayyadan sana aarii ofiitiis haa ta'u waan tokko tokkofis haa ta'u waan akkasii hojjetee du'uu hin danda'a. Garuu gaabbii isa bal'aa sabni naannoo Amaaraa gaafachaa ture gaafachaa jiru kaasee quunnamtiinsaas bal'aa ta'ee beekaan Amaaraa sabni Amaaraa bal'aas. Duukaa yaada bu'u yoo ta'e mootummaan biyya bulchutti itti yaadee tarkaanfii fudhatus itti yaadee kun siyaasaati kan kana fidee rakkoo siyaasaa kanas hiikuudhaa fi socho'uutti irra jira. Wanti guddaan garuu as gubbaatti dubbachuu hin danda'u hin dandamanne malee rakkoo kana caalu biyya kanayyuu gara jeequmsa gadheetti waan fiduu danda'u ture maaliif eetaa maayor shuumiin kun du'e jechuun raayyaa ittisaa fi nama lammaffaati. Kanaaf nama tokkoffaa duwwaadhaa jechuun kun sun immoo muummicha ministeeraati. Akka siyaasni biyya kana jirutti siyaasni biyya kanaa deemaa jirutti muummichi ministeeraas kana keessa too wanti guddaan irra ga'ee jiraate waan bal'aa ta'ee akka Ruwaandaatti biyya kana geessuu wanti danda'u wanti guddaan dhalachuun isaa hin mala ture jechuu kun akkuma amma jiru kunuutu waaqatu baasee jechuu kooti iddoo kanatti dhaabbachuunsaa kana bira darbee koo deemee rakkoo bal'aa akka Ruwaandaa biyya kana gochuu
qophiin har'aaf jenne kanuma nagaatti bula.